SBS Radio. Boqolaal ama waxaaba dhici karta inay kumanaan haween iyo gabdho rohinga ah in goobo babliga lagu kufsaday kadibna la dilay ama jirkooda la jarjaray. Tan ayaa laga soo xigtay guddi xaqiiq raadisa oo qaramada midoobay ay u dirtay dalka Myanmar. Guddigan ayaa sii daayay warbixintan ay ka sameeyeen tacadiyada lagula kacay muslimiinta rohingaha ee laga tirada badan yahay. In ka badan 700 oo kun oo rohinga ayaa ku qaxay dalka dariska la ah ee Bangladesh kadib markii militarigu ay bilaabeen cadaadis ay ku hayaan gobolka Rakhine bishii August sanadkii la soo dhaafay. 10,000 oo rohinga ayaa la qiyaasayaa inay dhinteen, halka kumanaan aqala la gubay oo dhulka lala simay. Militariga Myanmar ayaa dafiray inay wax u geysteen dad rayida, iyagoo intaa ku daray inay la dagaalamayeen mintidiin. Inkastoo beesha caalamku ay diiradda ku haysay dhacdooyinkii u dambeeyay ee gobolka Rakhine, haddana kooxda qaqraadiska ayaa ku soo warramaysa in dembiyo dagaal iyo dembiyo ka dhana bini'aadnimada ay ka dhaceen gobollada Shan iyo Kushiin sanadkii 2011. Waxay ku talinayaan in dembiyo lagu soo oogo madaxa militariga Myanmar Min Aung Hlaing iyo hoggaankiisa sare oo lagu soo oogo dembiyo la xiriira xasuuq, dembiyo ka dhana bini'aadanka iyo dembiyo dagaal. Marsuuki Darusman waa madaxa kooxda xaqiiqraadiska ee qaramada midoobay, wuxuuna sheegay in dembiyada la galay ay ahaayeen kuwa ula kac ah oo qaybo ka tirsan militariga oo loo yaqaano tad mudow ay galeen.
We have concluded that the Rohingya constitute a protected group, that the acts of the Tatmadaw and other security forces fall within 4 of the 5.
Waxaan ku soo gabagabeynay warbixintan in rohinga falka ay u geysteen militariga Tatmadaw iyo qaybo kale oo ka tirsan ciidanka ammaanku inay hoos imanayaan 4 ka mid ah 5 nooc ee falal xasuuq, iyo in dhammaan daruufaha ay ku dhaceen ay ahaayeen kuwo loogu talagalay in la xasuuqo dadkaasi. Warbixinta ayaa sidoo kale ku baaqaysa in cunuqabatayn la saaro shaqsiyaad lug ku lahaa rabshadaha lagula kacay dadka rohingaha ah. Waxay sidoo kale ku baaqeen in isbeddel lagu sameeyo cutubka militariga ee Tatmadaw loo yaqaano. Waxay ka dalbatay dowladda Myanmar inay cutubyadan hoos geyso maamul shibil ah oo dusha kala socda hawshooda, hoggaankeedana la beddelo, kuraasta ay baarlamaanka ku leeyihiinna la baabi'iyo. Mr. Darusman oo kooxda xaqiiqraadiska madax u ahaa ayaa sheegay inaan nabad la helayn inta Tatmadaw ay u dhaqmayaan sidii inay sharciga iyagu ka sarreeyaan.
Normally one would turn to one's national justice system for remedy. Let us be clear here, any hope that Myanmar's national justice system.
Caadiyan dadku waxay aadaan nidaamka garsoorka dalkaasi si wax looga qabto. Waxaanse caddaynayaa inaysan jirin wax rajo ah oo laga qabo in garsoorka Myanmar uu cadaalad iyo xaq ka fuliyo tacadiyada xuquuqul bini'aadanka ee ay militarigu ku kacayaan. Warbixintan oo ka dhalatay caddaymo laga aruuriyey boqolaal dhibanayaal ah oo u soo joogay iyagu waxa dhacay ayaa ah tii ugu ballaarnayd ee baaritaan qaramada midoobe ay samaysa ah. Mr. Drusman ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabo la qaado.
We have full confidence in our findings, which are based on a solid body of credible information. What we found are crimes that shock.
Kalsooni buuxda ayaan ku qabnaa waxaan soo ogaanay oo ku salaysan macluumaad cad oo la aamini karo. Waxaan soo ogaanay waa dembiyo maskaxda bini'aadanka ka naxinaysa. Hadda oo aan idinka xubnaha golaha ee sharafta la horjoogno, waxaan ini ka doonaynaa inaad qaadaan tallaabo u dhiganta xaqiiqda meesha taal. Afayeen u hadlay midowga Yurub ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan siday tallaabo u qaadi lahaayeen.
The EU is appalled by the findings contained in the report. Human Rights Council, the UN's body addressing the human rights.
Midowga Yurub waxay aad uga naxeen waxa warbixintan lagu sheegay. Golaha xuquuqul bini'aadanka ee qaramada midoobay iyo ururada xuquuqul bini'aadanka loo sameeyay waa inay qaataan mas'uuliyadooda oo inay si degdeg ah u dabagalaan warbixintan naxdinta leh. Myanmar ayaa sheegtay inay wixii eeda ah oo la xiriira tacadiyo ula kac ah eegayso, laakiin eedaha warbixintan ku qoran waa kuwa hal dhinac ah, ayay tiri. Myanmar ayaa weligeed ka soo horjeeday guddiga xaqiiq raadiska ilaa markii la aasaasay, iyadoo sheegtay inay wiiqayso dadaalka dowladdu ay ugu jirto inay xasilooni ku soo celiso gobolkan dagaalku hareeyay. hadda maadaama guddigan warbixintooda la sii daayey wakiilka Myanmar u jooga qaramada midoobay Kwai Mautun ayaa ku celiyay dareenkii dawladdiisa.
Its composition and mandate raise serious and genuine concern that it lacks impartiality. Not only is this report detrimental to social cohesion in Yakai State.
Dadka ay ka kooban tahay kooxdan xaqiiqda raadiska iyo mandate-ka la siiyay waxa ka dhalanaya walaac weyn oo la xariira inaysan ahayn qolo dhexdhexaad ah. Warbixintan ma aha oo kaliya inay dhibaato ku tahay isu haynta bulshada gobolka Rakhine ee waxay kaloo wiiqaysaa dadaalada dawladda ee nabad lagu soo dabaalayo dalka dib u heshiisiin iyo horumarna dalka oo dhan lagu gaarsiinayo. Kooxda xaqiiqda raadinta ayaa sidoo kale walaac ka muujisay xariga ay Myanmar u geysatay laba saxafi oo ka warramayay rabshadaha gobolka ka socday. Labadan saxafi oo u shaqeynayay shirkadda warbaahinta ee Reuters ayaa lagu xukumay 7 sano oo xariga bilowgii bishan iyagoo lagu eedeeyay inay jabiyeen xeer lagu sheegay xeerka sirta dalka.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.